la noza fika umfazi wendiyeta tamawele man ha
emqondweni wami nasemadlebeni iphimbo lakhe ngisalizwe emqondweni wami nasemadlebeni iphimbo lakhe ngisalizwe emqondweni wami nasemadlebeni iphimbo lakhe ngisalizwe lingene nezandla emqondweni wami nasemadlebeni iphimbo lakhe ngisalizwe anomtshela fone Anomtshela fone namanje ngisalindile Cela nimtshela fone nimtshela ngithumele umqhafazo namanje ngisalindile namanje ngisalindile